yande joy no wittodi emin tagi sappo joy nani habaruji men ni e fulfulde de min Oumou Oumar Dianganta dere ko e kibaruji men ni hande subanani horejo kurwaruji Niger o wadi batu mundira batu wudo be kolli dimma bonon daji golle mun ko be gadani himbe be diyan dan nyami dun do yeso hokko be habaruji kan hokki dimma o della wol gotol gol ni kengani bureau mo assemblée leydi Niger ni be kokki himbe be diyan dan nyami nonni millionji joy dun do watta kanani dere jungo gouverneur mo gallu nyimay ko wattani himbe cakiti beni be diyan nyami do der region mo nyimay be nangani yawtere men pindinol ni yeccata ko nani sadarmaaji di coronavirus nyawmun waddani himbe be gala bawde nanga hano illa rewbe e ko nandi e mun noni do del leydi min Niger dume handi be dene noy hani be gadane ko watta kam yandube ko ba gurnal lobban tokko min on nam pittol halaagi di der kibaruuci men hore jokurwa ruji Niger ni Ali Bonjeri fantini himbe dimma golle de be gadani nanga waranje go o lewru utuno ni waranden handen do fi himbe be diyan dan nyami der jajir kaledi Niger der halaka o hali handen der batu mobe gadi non ni yeso ko kobe habaruji do der gallu nyame Alla e juraki golle tatabere de hore jokkomi to kurwa ruji Peter Mourer der leddi men Niger dim nani ko o fantini jadimin Rafika Attaher
ko wadi dum ni hulqinake gande redu leydi fu wala futo bonon daji diyan di gaday fa wara woronje e go lewru ut itane dubi ujuna didi e laso gollobe amin e saru suji gomnati kawjidi filla bonon daji di ni limtana bale ujunaaji woronje e didi e kema jeegom e laso didi e joy di bonon daji din kewti ano da en dari ni himbe ujunaaji kema didi e laso jinay e ko deki kan en bonon daji di kewti be limti du fa hande ciudi ujunaaji laso e jeegom e kemena e la sojina e sappo e jenay chamudi himbe woygu e go'o maybe barmube du gadan la soy tato e sappo e ko deki no wodi balla are e ko nyame ko himbe be bonondaji di kewti kokka miden he darude du fa hande no wade no min kebirana himbe de redu leydi ben be coronavirus waddani sador maji har ko darata golle mu en balla kam fu e be diele den boninani badu ni ko hebande wobbe mabbe balla hoya
Depite be suudu sawara kengam be juurake himbe be diyan nyami gan holla metta perde mu'em der bangere saga e école aéroport kat nonni to himbe be diyan dan nyami ngoni no takki der juurake mabbe ki bureau assemblée hokki nonni gouverneur mo gallu nyame millionji joy gam balla hano himbe be diyan takitidan dan wadani bononda do ter region mo nyame horeje suudu sawara leydi Niger yewtidi e jaadirabe men nonni be radio television labari
il conviendrait de mettre en
nani dun singa kesual balla yurmende der leydi ni yaade leydi yasin e lawangal do dabareji boyoji ngade kebonoji mosola chadale dalila fi waji tagol bakaji o nani fande gomnanti kambe tefobe chubaki ko conseiller be député be dun kolla sigilaji mu'en do chadale ko wonji tagol bakaji dun waddata dum don tanwawi hebande mosola bonandaji ndiyam e yoro ko nimbe anduno illudobi
ko nous connaissons de plus de ça
fi o momo nyitagol bakaji e tasiri wondi no nata der mayo e beli no der ko wonno wadda bonon daji di diyele de woni no wadda djidije cakitidi der leede men sahel kewdi Issoufou Ousmane Boukari jon andal do mayo e beli nani ko o fantini jadimi Moktar Hamadou
les causes
ko woni no wadda dun no duudi wonji tagol bakaji no limte der ko woni no wadda diyele no nyama himbe no liba ciudi do der huere nyame e der redu leydi Niger diyele to baade sanne deedu gadi ko mayo gon e beeli tawadi der redu leydi Niger misali gurbi maradi e telwa agades kewi no bonnina amma himbe no kani desa ko iri dun he bandun no wawi warde ganjo en ande do lowru e tobo kali do majjum jareni wondino ila du no nata mayo gon e beeli dindu walliri nder ko waddi bonondaji ɗi ngam nde en daari ɗo ñamay ɓooyi illa hitaande duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoye tati e sappo e ko dekki noon tawi kakiiji kon kolli ko ladde nden soppaama sanne waɗa gese yimɓe du accay faa hannden coppol leɗɗe ɗen no conna
min jaha agadesa balla ka himɓe kaani gadda dow fiidenaako ka woni hoore haala ka ɓe kokki sembe nder pottal gaɗangal jeetati yaade jeenayi lewru septembre wittino noon ni nder wuro agades dow ardangal hano jowuroɓe ɓe département ingal e adar bisinat conseiller ɓe région agades kan sijili pottal gal dow balla e cap sahel noon ni nani ko moussa mamman waddanimi
e nder région mo agades département mo ingal adar bisnat nokkuji noon laatiɗe no goodi caɗale sanne har filla ko darti ndenagu wari ɓeyditiɗi konnan joni himɓe ne gara no mbittorɗo enan kullantareje bonɗe sanne ɗum wonno ko moussa na hindu préfet adar bisnat kañum e moussa tagamo préfet mo ingal haali
filla ɓiɗɗam bonɗaku tawagu dow lawol agades adar bisnat to ɓiɓɓe leydi nde dow mooteje naloreji no passe guineji mu'en tete ɗum yettanuɗo fay to ittol yonki bittinol dille hamɓe leyɗe kamɓe jar jaruji no waɗe
ɗo nder département ingal yimɓe no tawra saɗormaji no woodi himɓe waroɓe no bujja no jogi kaɓorɗe no woodi du fa hannden diwtoɓe loreji no dillida no woodi kaden wujjoɓe are no nanna nder leydi
heɓande saɗormaji ɗi mosola no won dow himɓe fuu yerno christin bartech kañum won dow inde e cap sahel agades haali
ko hisinta himɓe fii bonɗo o sayde kaɓɓiniɓe gatti tittinkinako gollide e keerol hooreɓe ardiɓe jeccotoɓe dow inɗe himɓe gaɗanaɓe golle hirñere na ɓiɗɗan bonɗaku
warɓe fotti e battu gaɗaɗo o keɓi faam e dow ndenagu ɓe koƴi du aadi faa ɓe gadda balla maɓɓe heɓa tawe rafi ndenagu enɗan heɓanama mosola e nder région mo agades
golloɓe mairie gaya région dosoɓe naati nder murtere paddol golle ko balɗe ɗiɗi illa kega kamɓe puɗɗi no kaalowo dow inde golloɓe ɓe o wini ɓe galana iɓe ƴama jofdi maɓɓe ko joomi gaɗa mum do fa hankasen teede safari ɗeɓe koƴana aadi noon ni ɓe kokketi habib mahamman fantini fadel alu no fi o wontiri
e haala ka kalten ka min godana lebbi ɗiɗi komin yoɓaka kadi ne woodi bandiraɓe amin woduɓe caɗale kam woni ceede safareji koɓe kaani yoɓede ɗum ɓe joɓaka ɗum woɓɓe kokkama gere du keɓay ɗiɗaɓel ngel min dekkiti junngo dow ɗerol ko talkuru narral koɓe ngala iɓe ɗowtano ɗum nder gallure gaya e département mum heɓta ko laatade wi'e nder lewru ceede heɓaka ko yoɓatan himɓe baa ko ñaw corona virus ngu torri leydi ndin keeri leyɗe maɓɓaɗi ɗi amma baa ko ɗum da no woodi ko woni no natana mairie on de jango mawde min jahan golle seni waɗay ko jitti nder mum min deson jeɗɗire waronde talkuru murtere
semaine prochaine on va déposer notre préavis
altina wittine de sukaɓe université soƴƴi nder jangirɗe maɓɓe sukaɓe université de maraɗi kawri burtini haala yasin ɗum ɗo murtere ɓe tini natugo ko balɗe sappo e joyi ɗum ɗo wakkati on ɗon ni ɓe galana ɓe ƴama noon ni yaago e gomnati noon ni yottina aadiji ko hooƴi dow saɗarmaji ɗiɓe goodi hannden kam woni filla hano jofde koɓe kaani ɓe kokke e fa hankasen balla ka ɓe kokkete ɗum ɗo waɗini husaini hammadou sadam ni jokkiɗo e sg on fantini jaadimi mohammed mamman no fi on wontiri
le comité exécutif de l'union des étudiants nigériens à l'université
fedde jangoɓe université mo maradi no janca honno bandiraɓe amin wonɓe tefa ko wiyete master dow fi lantarkiji ɗi enɗa wonno waɗani enɗa saabu ɓe gaati toon duuɓi joyyi ɓe gasinayyi tawamade kono duuɓi ɗiɗi hanno ɓe gaɗa minin tilsina ko watta ko tawe horeɓe koƴa laabi ɓe gaɗa tewtol master on enɗan dow ko yaawi nonnoon du fa hannde minin tilsina yaade e horeɓe enɗan e dow fi suɓi tagol jon en bakka heyɓeɓe enɗan ɓe ɓuyta laabi ɗin gam batte ɓiɓɓe talakaɓe kaende heɓa gaɗa jandeji muɗum en mawɗi nder leydi muɗum en fa hande du konna miɗen mbiya dow ko yaawi ɓe joɓamin ceede amin ko hani yoɓe ɗiɗoɓelle tataɓel ngel ko yoɓa kano ɗum e fa hande ɓe ƴewtino talki waddanteɓe ballaga waɗe kandu konna dow ko yaawi ele keero leydi ndi fou
et le traitement des dossiers de l'aide sociale le plus urgentement possible
min ƴuwa maraɗi min jurnoto doso nder département mo bourogonduci région doso saroɓe gon accatana fa sukaɓe kokke poytiri gollawol ɓe tokkata ɓe dewlina ɓikkoye mabɓe koye dewoye noon ni ɗum doni anol gol lawol ni bi'en laamu leydi jaɓoray e maggol hoorejo jandeji hakkuneji leydi dogon duci o janci fi o Alassane Ibun fantini Abdulaziz Dan Yumma.
Min nani ko saroɓe sukaɓe jangoɓe woɓɓe accatana fande wakkati powtiri sukaɓe jangoɓe l'école hokka nde ɓe dewlina sukaɓe mabɓe rewɓe wonɓe no janga l'école. Nden noon min jeeyi nder janguirɗe kewɗe waɗoyde tindi do lawol laamu koƴagol haɗugol dewlugol sukaɓe rewɓe wonɓe no janga l'école, kamɓe hunde fuu ko hattaɓe ɓe gaɗa jandeji mabɓe no ɓe jiɗiri. Min tabintini e gollirde ngol lawol laamu du nder janguirɗe ɗuɗɗe, ndenne miɗa watta dande yaade to roɓe sukaɓe ɓe ɓiɓɓemo goni no janga ko burtinaka l'école ɓen. Feyde sukaɓe rewɓe burtinama l'école du acca fate gouverneur hoƴi lawol e wiide ko suka o wurtinama jande imo wawi dewlinede, amma nde o wurtinaka l'école ko o dewlinaka ɓe gatti ɓoggi e daɗe mabɓe, woɗi duɓe notoy to yesso cuuɗi saria.
Hey banna, no gonɗa, ko woni habaruji on?
Subhanallah, bannirawo warjoɗo haalana.
Alhamdulillah, tunde meɗon kira woodi ko woni de ɓerna an ko jimmimi haalanma dow majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no
keñi mi coye lumo nde loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kira. Goto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dogge nde leñol e himɓe kureere.
Inna lillahi, hunde o wela banun nanul.
Hannun na nami da hirda maɓɓe innira on yi'i iko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kurere e leñol iɓe doggamo illa wurtaki ñawgungu COVID-19.
Hannda himɓe nanga hulugo loktoroɓe
kulon ñawgungu COVID-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe doggaɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magataɓe fuu.
Nonnon banniraawo, seeda en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en, nden tan noon ketten kisen imma maggu.
Innira e ñaño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel.
Ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nonnon ni min garta nder suudu haala yewtere men pindinol hannde en yeccata ko nani nder leydi men Niger wangol ñaw coronavirus saɗarmaaji ɗi e waddi dow fi luumaako leydi ɗin e pelle kewɗe ɗum ɗo fi memuɗo noon ni nanga illa rewɓe ɓe ngala bawɗe noon ni rewɓe e sukaɓe ummatore e larɗuɓe noon ni e garbinoɓe noon ni. Waɗi jaadi min Fati Zakari o yew e yewti doyi ɗum ɗo nani fama ka o hokki min.
Dow fi ñaw coronavirus ngu no woodi laabi joƴƴinaaɗi ko hisintani ɓe, baa ko noon waɗi ɓe ngala sembeeji ɓen kay sayde mballita dow fi on. Nder laawol majjum pelle rewɓe no ƴama balla yahde to gomnanti ngam wallititde rewɓe ɓe ɗuuɗal mu'en fuu ngattanana golleeji luumaaku ko waddanta ɗum en ceede. Mariama Musa hooreejo fedde rewɓe jinnganoore sukaaɓe ummatoore watteeɓe golleeji yani boni nder galleeji.
Si en n'a pas de ressources pour
mede moolaano tuun juuɗe gadendam tiɗirke gokka wari ɓeydideke hen, ndenno ɗum ɗon waɗi meɗen gaɗa noddogal yahde e horoɓe ngam ɗum heɓa ɗum wallita rewɓe enna e keɓa e jaaro gollel maɓɓe tewtordi
yeeso.
O fi ñaw coronavirus waddani sukaɓe ummatore jomɓen campaniji caɗale kewɗe faduɓe keɓe wallitede gomnanti dow lawol gollidiggol e bankiji singi sigila ceede mballoje jomɓen campaniji ɓe. Kano waɗoɓe golle mum ɓe ngala dow talki ngala hen. Aliyo Umar hoorejo fedde sawara sukaɓe ummatore mo Niger wi'i ɓeedu no kani wattede e kunta.
Min miilino gomnanti e dow ko yaawi waɗanno dabare ngam wallitude sukaɓe ummatore jo en campaniji ɗi e dow fii ko darta arsugu maɓɓe on enɗan heɓa wilita campani leydi ndi enɗan dow hembre capanɗe jeetati fuu sukaɓe ɓen noon. Sukaɓe woɓɓen ɗon laatiɓe no jogui torkoji kañum e biili balaji no gaɗa luumako muɗum en, ɓe keɓa kamɓe ɗo konnan koɓe ballitira saabu eɓeɗeɓe torro.
Tanimɓe ɓe ngala sembeji misalinimɓe ɗuɓe keɓi ballaga yahde to gomnanti e pelle mballoɓe. Nden noon hoorejo fedde hawjinde fillanimɓe larɗuɓe nder Niger wi seni ɓe jiɗi ɗum ɓeyda wadde no wajibino sigila ko reno toɓe joƴƴine. Omar Siddo hoorejo fedde hawjinde fillanimɓe larɗuɓe nder leydi meɗen Niger famminiri hano ni.
E dow saɗarma oɗo ni no woodi ko wawi waɗede, kam woni keddi himɓe laatiɓe larɗuɓe enɗan ɓe piile ɓe jiite ɓe lime ɓe mbinde ɓe paame to ɓe goni e jonde caggal mum daari moye won tersuɓe waddene mballakka e ndan dow ko yaawi
le soutien
nder wakkati ñaw coronavirus o himɓe ɓe ngala sembeji kawri e caɗale ɗiɗi goho fuu dow renugol mu'en ɗilaɓel wallitede e hoore mum.
Ɗo min darnanta on habaruji men e fulfulde Seyde Lamɗo holli min jaango mawne min gaddan habaruji gon min jottottomo seyni mbiyanni kiirtento jaam hirti.